to a mabilia for me to bazaar. Shit. Uba sanyelelele shalelele yopendulo tomo ngasibukela ngasulela ngasengithi yasini isomba balona. Unele wasume my message, kabona my miss call na kuzi hat. Unele wasumega we, na ito vifoni yake. Kabona my message, kabona my miss call na kuzi hat. Awu kunge mantombazane wo, kunge mantombazane wo. Gase ngiyadinwa, gase ngiyamfusa, wabese yadinwa, waba utitidi, da 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 we. Namshanja ukwazi ukuyiphatha khosha ukhombe ukuthi umuntu wami lo. Phela mina ngikhulu hlonishe umshado womuntu. Yazi ukuthi uhlele emshadweni wakho ujabulile uthokozile ukhulisa abantwana vele kubona intombazane ebusuku. Hey! Yazi ukuthi ukuze ukuthi ubani lo ungayitholi nencazelo ungayitholi nempendulo webabe shu 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 bese kuyazenzakalela ukuthi ucasuke uphoxeke udumale ucinga ifono ongahlangene nayo uchophe 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 shu